Banange mwamanya da kasozi wesikweka Mbozi zange nyumya za mulwatu Baganda bange bintu byobukusa Nabye walada kuva biswaza bangi Tuvula bane yo jempitira Kitiibwa kyange kifuna bulungi Sirwa kuba bunene buno n'obuwanvu Mayisa gange ndoza giga chimpa Kitiibwa kyengamba buli omu yandikyagadde naye okukifuna kakisa kiva mu butonde Ebooli bomunene nga kyo kikuganye Bunene bwa muwa wa baba gakulimbi N'osanga omutono nga ye kyamusiima Na buli wayitira bamuyita mwami Kale nno mwaweebwa n'embeera muyimbi Kamba sanyuse ng'okutuusa lendizaawa N'olwaleero ntuuse n'ebiwooma Ate nga bya mugaso kuba bye bibazimba Kiba kirungi okufuna musajjawo n'ova mu bakulu okwewonya emitawaana ngambye kiba kirungi okufuna musajjawo n'ova mu bakulu okwewonya emitawaana naye bw'obanga ofunye anaakuwasa bakadde bo babbireko bamanye w'obeera oleme kubanga ono nakawundi yakola ejafaayo gyengenda okwogerako nakawundi omuwala omukyakaze nga ne bazadde be baali bakyali balamu bakulu baafaayo nnyo ne bamuweerera naye nakawundi mu ssomero yaddukayo Olwakwanye ku bano banvuga tureera baggubyeggubye mu Uganda n'avaamu Batuuka mu Kenya yasooka ne baba bulungi naye oluvannyuma ne bafuna enjawukana Nakawundi omuwala omukyakaze yafunayo omukwano gwe gwe yeesiga Nalwima Yamuwa endagiriro nayonna gy'avudde mu bakulu abamuzaala ne kitaawe gy'akolera Oluvannyuma e Kenya wamwokya Nakawundi n'akomawo mu Uganda mwazaalwa Mu Uganda Nakawundi bwe yatuuka mu bakulu teyagenda nafumbirwa embizinya Ate Nalwima mukwano gwe teyamanya nti Nakawunda mu Kenya yaddukayo Tebiraganye myezi waayita esatu Akabinji ne kagweyo mu Kenya tekabusa Naluyima waabeeyo n'agafuna nti nno bannayuganda mwenda mmotoka abisi Ko Naluyima kino tekinyumizibwa kangende weekanga n'abange babaddemu Kubaafa kwaliko omuwala alinga Nakawundi okuva ku mutwe okutuuka ku bigere Nga bw'omanyi akabinji we katiisa Naluyima gwe yalaba n'alowooza nti ye munne Yaye 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 nakufudde nnyo omulamba gusitudde agukubye mu ggwanika Bwaveeyo essimu n'agibaka halo Nakawundi gy'azaalwa N'abakulu essimu baagifuna amazima ne bakakasa nga Naka bw'afudde Bannange ozaayangaana yate n'otafiisa abakulu olwakimanya sikulimba abaali bubi Nyinaawo omuwala ye yasooka n'azirika era ekyali wali si kirojja n'ekimala Oyo kitaawe omutwe gwawunga anti gabirooza alaba tabimala Wabula ab'ekyalo n'ab'enganda be baayiya amagezi ag'okunoonya mmotoka Yammotoka emitwalo yasaba naabwe batyo ne basitula okumwonoona gy'aziikwe Ate mu kugenda batuuka ku booda siringi si baazisaba ez'e Kenya ne bawaayo N'amaddaawo kimanye nti baasola leero ne babanga abasuubula ebyamagoba Wabula eky'omukisa Naluyima baamulaba naye n'abalaga omulambo gwe baanonye Kugwanika nawe era wali kaluwo omuko okumufuna emitwalo gyaggwawo Wammanga basasula mmotoka ng'ekaaba kumuleeta ku butaka Nakawundi gy'aziikwe ngoji manyinga wetu so mgenyi wali omwami omu yali ayita ayita batuka mu maka nakamunde mwazalwa yasanga bakaba naye nakyama pizza ya wano obutayita kwakaba kijjambu yababuuza naye amanyibwe kubadde olwolwolwo omwana wange afudde ngateyambulakodde emyaka nga munaana wabula kijjambu yawuliriza ebyogeddwa n'amannya n'akakasa nti yoli gwe yali amanyi bannange musirike ninawo kyeŋŋamba nakawunde mumanyi nakawunde tannafa ye kambuuzi yagenda dde nairobi afumbirwa mbizi nye waba abagwenzirako oba muwakana mumpe omuntu omuffe tugende tumunone tulyoke mukakase bayita mu bwangu mmotoka sipesulo newuluguma okutemya mbizi nya nakawunde ne bbaawe baali bagenda ku pati bagenda okulaba nga emmotoka eri mu luggya olwolwolwo kano nga kabaati mulamu baakubise nti mmotoka yakugonye badde neebuuza lwe wagende nairobi gira gwe tugende mu bakulu gy'ozaalwa nakawunde ng'alinga omukoleza amangu ago ne yeesiba eggaali n'evaawo bannange nalaba era nenkakasa nti essanyu ly'omuntu ye mwana gwazadde kuba nakawunde mu bakulu gy'azaala olwatuuka egyali eri kyettukulu ddala ddala bawujja obukoko n'embuutu ne zivaayo bonna ne bakeesa nga teewali akombye tulo nenkeera b'omwenge ne basomba nga beeyozaayozoola omwana azuuliddwa bannanga ozaayanga naye ate n'otafiisa abakulu olwakimanya sikulimba abaali bubi nyinawo omuwala ye yasooka n'azirika bannanga ensi eno ng'erimu ebyeneena naye kino kye nalaba nze ndifa nkyogerako kubanga amasanyu nga gatuuse mu makkati n'abando n'omulambo nabo ne baagoba bagenda okulaba nga tewali n'afaayo ne beebuuza nti ye bano babadde ki bagenda okulaba nga amazina agali wali n'ab'omwenge endeku bajjuza bannaffe tukomyewo mulambo n'ogoleese mu kubeekumiranga ng'emikolo bwe gibeera nainawo omuwala ye yasooka n'awulira n'abaaluuka ng'uko kemanyiddwa olwolwolwo kano nga kabaate omwana tannafa omulambo ogubuddewa bajja kutula patubye omulambo mu kenya ye kale tunaddawa singa mmoyo atamuuka alipooti amangu kwala sigombolola byagenda wala nnyo ne DNA wewaawo abakulu bakkiriza okugoziika naye n'ensimbi zaagende ziwerako kibe kyakuyiga nnyo okumwana n'omuzadde nkusaba owulirize ku bigambo ebisembayo kuzaalanga omwana n'atuuka akose eri omuwenge beetu alonde walonze kuba koogaana weekanga baaluuse nga n'ebiddirira bye bino by'owulira naawe omuwala bw'ofuna ng'akuwasa mukadde omubuulire amanyi w'abeera oleme kubanga jeneti nakawunde yakola ekyafaayo n'ensimbi n'aziwa kuba twabalamu ku byonna ebyakolebwa twagenda okugatta miliyoni yaggwawo abanga baagalwa muleke mbasiibule omwana wange ddayo namutwalire ekyanaalya